kani ni dalate arsi na galle barkuma lama stokko mati insani arsi na galle da gara kenya tiyo bakatan dai maganna tokko ture jirenye bakatun ma kai satti guddate sana bodas barnota sa bufata bakatto ta kai satti jalkabe kasarka tokko fa qafti gari da wantu mure jecha ta banni gargasa jesuit refugee service jedamu qarra barnota sadarka lam mafasaf ni jesse sananis agabarkuma lama kuda shanit utubara tajiru matin sa carradan gara ingilizi dakan daimni barun sa sai gudda qabukun yo matin sa ingilizi gaus barnota sadar kaulana af durgome qabti gari wangal mesisef carra barnota university cardiff kesat argate kun sena elmo yaqobi qopya dar kanarati qabna galmo dawittu nairobi ranu ferge
hiddimati isa arsine galle barakuma lama aftokko abbani sa hoji barsi sumarra bakatani yo barakenya dufan ini daima wogga tokko ture mati duk biya bayas nairo biganna muras bufata bakata ke sammo garaganna kurshani oljira tera elamu jakob sero jedam dirgegon romo nutisena sa simi fe majuru kun amma umrini sa ganna kur sagal yotau university wen tergamu cardiff university barata civil engineering wogga jil qabati elamu nasgawuf dirgeggo buwa bay heddu ke sadarbe akasmanu daina tani bufata bakata ke satti guddachunu tippina jeda kanamales barnota ratti ke sade gara turan harmelisa bufata bakata ke satti tuljuru dabe taus garu gadde ture kana dandamate barnota saite fufe yero bufata bakata biye ke ne ke sujuru ke sature barnota sadirka to kofa za qapti gari luan tumures dabati gargar sa ji switch fi ji service jedamu cerra barnota sadirka le mafa isa fi jese sananutu barnota sadirka le mafa kuta kudan baratu matini sa cerra ngara biye ingliz de mu sani fi jennan elemonis isani wolin barkuma le mafu dashan gari ingliz de me sanabodas college bolton sene barnota construction and the building environment barate qapti olanan tumure barahara barakuma lama kudu sadde kanatti welsitti kan argamu university cardiffitti barnota civil engineering gijal qabu daf jeda dubatti debe halabu fata bakata ke satti dabarsi yadatus jabatu re jeda elmon
yokuno kafuma jortu nyani yakaka baddo bubbe suture da rusutu akabada chuma manota harwanu wolle durati mi manonu ijaru ya 2002 ibarinsu dasti tujira mali mukin injiru jirun ditoriya tito akabada
elemun jalqabu matiye fannonko barnota rajada bufata bakatto ta ke satti ijolle lemme lebiye gara gara wadi wan guddate fi amma afana fur sirriti dubata
ani achimo guddate miyo guddate bas afani mani kuno kiswahili birthday kuno afani takawuni dagaw e lala afana ka arabawa ka sudani achimo kadagaw turkana
bufata bakata elemun ke satti guddate ka kuma jadam kabil ta kenya kutabun jinsi turkana jedamu ke satti kan argamu yotau akara gana wasa oromo bufata bakata sani jedutti barakuma lama furashan kesa lemile oromo garakuma afuriti tilmamantu jiratu bufata bakata kana kesa elemon barnota isas ko sadarka to kofati lama fas bufatu ma bakata kana kesa tibarate baratoni lamin oromo manabarum sa ke satti lakofsi kenya tikata anusi hamilen wolcina da banna jeda utu akasin barnota rejuro elemon mati duk garabi ingilis kadene yoyero jil qabatif bu fadba qata ke satti guddate di sebaus malak ke satti daga ma ture yodubatu
gammachu ture malfi akuma bau kana lamafani kuno yo as wonna kanalle gammachu yo qabada turalle wonna suna daga ma ture riyota mali na moto mulaki di sajira sani fu it was a feeling of gaddalle at the same time
ergamati duka ingiliz nan nobleton qubate embodas elemonin tey iriyota sarra qorate college bolton sene barnot sarkaula na fisa qoppe subarate elemon kabarate barnota construction fi project management yoto sana sarka biye sanatin qattiba iye garite ddm jedamu galme sudan tumure obbolane le moddun war barnota jallatud isanke sasadi ama university kabarata jiran yotan obbolesi sanatikan barnot sarkala mafa barate tujira isanke sa obbolitinen ga faisa katate damen world university service of canada yo baratu kutuba fi nadin mo amma ingilizitti isanis barnota olana sani hordo futtijiru manake satti elemu barnota ratika gargartu kutuba jakob obbolitinen lemo jelqabu ma elemon barata kurme katuru dubatti
ni daima shana faa di teni marra nucci mature tokko faa yo kallam maffa malen bayu yero KCP sa huju jechoni primary yas ibasadi si shantani sadi argate scholarship argate GRS sira akke ni gara katilu boy fi akke akitille ogumaan ci mature tanindo walle poetry akabada jarata jecho madaima yuta e poetry hin kataba waan adda addaa gaa jechu oran narratiifillee abeenii beeku jeenisillee aktiivii ture waanuma adda addaati jechu komuniitiifis mana barnootaatis ogumaan jaalatamaa wayii ture agas dhufellee akkasumatti itti fufe jechuu.
Hagayyee darbe kana barnoota isaa kolleejii booltan irraa xumures barnoota sadarkaa olaanaatti fufuuf yuunivarsiitiiwwan Biriitaaniyaa guddittii keessa jiran hedduu keessatti galmaa'ee ture.
Yuunivarsiitii shaaniitti appilaayi godhe yuunivarsiitii Salfoodi osoo deemu fedhu achumaa wannaa niwuusiila BBC niwuusiila waa'ee arge achumaa yuunivarsiitiin ekspekteeshinii isaanii muluun gadi bu'isaniif yooma san dafee appilaayi godhe yuunivarsiitii of kaadhisitti yuunivarsiitii kaan na buusaa jedheeni. Yuunivarsiitiin Salfoodi na buusanii jennaan kan yuunivarsiitiin Hayyee si fudhannaa jedhanii jennaan isaan bira deemachumaa. Waa'ee an keessa baradhu eedu kun waa'ee siivil injiniyaa fa'a yoo san hin taane kunuuti moolekiil injiniyaa yookiin kunu baayoo ina jirrillee ta'ee kana waa'ee misaani kun hojii ofii immoo marra the first priority kiyya siivil injiniyaa hojii waan barnootiin haga waggaa shanii tura.
Obboleettiin Elamoo Qutubaan amma yuunivarsiitii Haddisfiildiitti waa'ee bulchiinsa humna namaa baratti. Elamoon yoo carraa barnootaa kana argatu maal akka isheetti dhaga'ame gaaffeen hin ture.
Nama raafuu jechuun akka osoo hin taane maatii kennama raafuu gammachuu gaasii maali jechuu waan of the best university in Wales. Kaniifuu nama raafuu dikkaa gammachuun dikkaan nutti hin dhagaamne. Akkamitti maa ta'ee lasanii ooyillee fiduu hin beenna. Fakkeenya yooma keenyaatti jiru yeroo galii an Oxford University akka an Cambridge akka ja'a akka tabaafa akkas ja'a. Sadi mee akkuma baate kunis jechuu yuunivarsiitii beekamaa yuunivarsiitii gaarii waan je'e tokko akka daa'imummaatti waan je'e tokko guuttate jechuun maraa ku gammachuu dhiqqaan sirreera.
Elemoon amma amajjii kana barnoota jalqaba barnoota booda saganteeffatee qe'ee abbaa isaatti deebi'ee carraa barnoota dargaggootaaf uumuu fedha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairoobii.